Wapinzani wanahanya kugombea kiti, wanajadiliana wamchafue vipi. Eti inakuwaje mwana mama anashika kijiti? Awajibu mama ni nguzo ilosimama fiti. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki, mama nafungua hela itume upate ridhiki, mafumbo andika kwa dela. CCM hatukupikiki, upepo ufuati bendera, alopewa papatiki. Onanana mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kazi mama kainuka na kucheza, mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kainuka kazi mama na kucheza. Mama teacher, teacher Konde, teacher, teacher Konde. Mama teacher, teacher Konde, teacher, teacher Konde. Mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kazi mama kainuka na kucheza, mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kainuka kazi mama na kucheza. Inachojua masela, huko mtani kuna dhiki, mama nafungua hela jitume upate ridhiki, mafumbo andika kwa dela. CCM hatukupikiki, upepo ufuati bendera, alopewa papatiki. Onanana mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kazi mama kainuka na kucheza, mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kainuka kazi mama na kucheza. Mama teacher, teacher Konde, teacher, teacher Konde. Mama teacher, teacher Konde, teacher,
teacher Konde. Ikakumweteka kaliba mbilile mwaka wana kutayunja na kutayunja.
Nako kweli, nako kweli.
Mava tanda mwi mama ima Konde.
Kabisa.
We umemuona mama, Mama Samia mama, na ikakumweteka kaliba mbilile.
Teacher, teacher Konde, teacher, teacher Konde. Mama teacher, teacher Konde, teacher, teacher Konde.
Oh, stop, stop.